Thank you. bebengazi. Awu bebengazi benze ngathi. Hayi bebengazi. Bebengazi benze ngathi. Awu bebengazi. Awu bebengazi benze ngathi. Hayi bebengazi.
I went up corner, come by the ghost young corner. song horror. Spiza na madrinks I bova. I went up horror. Hamba ne ghost yang bona. Unga song horror. Spiza na madrinks I bova.
Yeah. inkosi yami
mabala wonke
qini impilo yami qeda izitha zami kuwe inkosi yami la wena udeka itafula phambi kwezitha zami kuwe kuphela dadi ithemba lami wisiqalo nesiphetho mdali wami ubani ofana nawe inkosi yami
Moya wami, zitha zami, singifalele, sifunde ngenze imali. Kodwa nami, ngibafikele, shunwe ingane, isigubhe sinengane. Yehla moya, oyinwele, bafa bantwana bakho ingoma. Yehla moya, oyinwele.
you, I am. How much you think you think you might die? Where I wanna land to my die? It's all I am, I am, I am, I am, and now.
Guys in Japan, that's what I'm talking.
ingoma kaShame sami inikeza ukhofi thathi ingoma kaKhofi inikeza ukhofi yenza isibonelo nangenza isibonelo thathi ingoma kaQulu inikeza uCitizen thathi ingoma kaCitizen inikeza Ponelo, langenzis ponelo. Kana isinja pe. Kana isinja pe. Kana isinja pe. Kana isinja pe. Iswala. Isinja pe. Ningoma yesinjaphela Yenza isibonelo Hayi mina ngenza isibonelo Yenza isibonelo Ngenzisponelo Hayi mina ngenzisponelo Ngenzisponelo Hayi mina ngenzisponelo
Rubik. zi fela nga we ungangi la Oh mina yas fela nga we Oh mina yas fela nga we I love it dove na mi kiazi fela nga we ungangi la Oh mina yas fela nga we Oh mina yas fela nga we I love it, darling, I'm here to see Feel like I'm going to get out I'm going to get out
Come on, look, I'll tag you. So I follow. Ah, so I'm so.
lololo. Así we en tororo. Alishi logo logo. Hello spondono. Kise lango chololo. Obati shona kona. Akona. Kenya chele tu kabon. Ampana boso. Ama socha. Ale koko tu zokon. Bati baru yaba bona bampele.
Why am I cheating? wenza yo ayilunganga bana mawenza so awulunganga into yenzayo ayilunganga bathi le nto yenzayo ayilunganga le nto yenzayo ayilunganga bana mawenza so awulunganga into yenzayo.
Yeah. Ngiphelele kubomvu for lentwana encane. Ubani umalume manje khulumani. Kushubile kubomvu for lentwana encane. Ubani umalume manje khulumani. Kushubile kubomvu for lentwana encane. Ubani umalume manje khulumani. Kushubile kubomvu for lentwana encane. I'm a little bit of a Jiggy, Lily, Kutu, John Wiggy, Abuza, Mama,
Mama,
Manje
Sazolale, Yeah.